Hi, Degani.
How are you?
Okay. I would like to speak very briefly from the book of Warum.
From the book of Rome.
Romans
chapter 8.
Verse 31 and 32.
Kutoka mstari wa 31 mpaka 32.
I try really hard
nimejaribu kwa nguvu zote
to meet you at your level.
Kuendana na kiwango chenu pia.
Amen.
You speak Kiswahili. I am Kiingereza.
Na mimi nazungumza Kiingereza.
But I try to read Kiswahili.
Na najaribu sana kusoma Biblia ya Kiswahili.
I do not do a good job.
Na nafanya vizuri sana.
I need a lot of grace.
Nataka neema pia yako.
Here we go.
Come on.
Verse 31. Warumi.
Warumi sura 8 mstari wa 31.
Yeah. Basi, tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu.
Yes.
Ni nani aliye juu yetu?
Amen.
Okay. Yeye asiyem wachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakusaje kutokirimia na mambo yote pamoja naye.
Hallelujah.
Okay.
Good job.
So what Paul is writing about in this section of scripture. After he has spoken in length about all the workings of man and God. From chapter 1
kutoka ile sura ya kwanza
up to the end of chapter 7
mpaka sura ya mwisho ya 7
we get a very sad picture.
Tunapata picha ya kuhuzunisha.
Paul in chapter 7
Paulo katika ile sura ya 7
is speaking of a great struggle.
Anazungumza juu ya mapambano makali.
He's saying that I should do.
Anasema hiyo kwamba ili niweze kufanya.
Okay. I don't do. I do not do.
Yale ambayo napenda kufanya sifanyi.
Because of this war within me.
Na kwa sababu ya vita iliyo ndani yangu.
He says that it is a battle of our human nature.
Anasema kuna vita kwenye hii asili yetu ya mwili.
Against the nature of God.
Yes.
Dhidi ya asili
right.
ya kiroho ya Mungu.
Amen.
You think about maybe a lion fighting a lion.
Pengine simba anapopambana na simba.
Okay, the struggle that is there.
Kuna mpambano mkali pale.
Or as you see maybe a crocodile.
Unapoona mamba
come out of the water.
Anakuja kutoka kwenye maji.
And grab an antelope or a wildebeest. Or a wildebeest or an antelope. Okay. Grab. Apprehend.
Anapomkamata swala.
And pull him under the water.
Na anapomvutia kwenye maji.
It's a great struggle.
Na ni mapambano makali sana hapo.
And if Paul had stopped there.
Na Paulo anaishia hapo.
We would be very sad.
Anasema tutakuwa na huzuni sana.
Because what would there be to do?
Kwamba tutafanya nini?
We would be like that zebra.
Tutakuwa kama pundamilia.
Getting pulled down by the crocodile.
Inapokuwa inavutwa na mamba kwenye maji.
But Paul does not leave us there.
Na Paulo haishii hapo.
He says, but.
Anasema lakini.
I thank God.
Namshukuru Mungu.
That through Christ.
Kwamba kupitia Yesu Kristo.
I have the victory.
Nina ushindi.
So as he goes through chapter 8,
anaenda kwenye sura ya 8,
he starts speaking about
anaanza kuzungumza kuhusu
all the things
mambo yote
and all the different ways
na njia tofauti tofauti
in which God
ambazo Mungu
and Yesu Kristo
na Yesu Kristo
and the Holy Spirit is a roho
na Roho Mtakatifu
the Holy Spirit work together
wanaofanya kazi kwa umoja
for us
kwa ajili yetu.
And so in verse 31,
katika sura ya 31,
he asks the question.
Anauliza swali.
Mungu akiwapo upande wetu,
if God is on our side,
ni nani aliye juu yetu?
Who is above us?
Amen.
And he goes on to say, if God is our provider,
na pia anaendelea kusema kwamba Mungu ndiye mtoaji kwetu.
Then what do we have need of?
Juu ya yale tunayohitaji.
if we are being provided for by Mungu,
kama tumepewa na Mungu,
then what do we need?
Tunahitaji nini hapo?
He says if he was willing to give his own son,
kwamba kama na yeye anapenda kumpa mtoto wake,
will he not freely give
atatoa bila gharama yoyote?
Everything else.
Bure tu.
So we see the level at which
tunaona kiwango ambacho
God is willing to provide for us.
Mungu anawaza kutupatia mahitaji yetu.
He has gone all the way.
Ana njia zote.
Yeah, he has given his very son.
Amen.
Ana amemtoa mwanae Yesu Kristo.
So all of these other things in this world,
na mambo mengine yote duniani hapa,
that we feel we have need of,
ambayo tunafikiri tunayahitaji,
we sometimes refuse to go to God about them.
Mara nyingine we refuse to do it.
We refuse to take them to God. We refuse to take our request to God.
Tunapingana na kuyapokea kutoka kwa Mungu.
We refuse to pray. How about that?
Okay. Tunapingana kuomba, hatutaki kuomba.
We struggle in this world.
Tunapambana katika ulimwengu huu.
With many things.
Katika mambo mengi sana.
Things that God says.
Mambo ambayo Mungu anayasema.
Cast your cares on me.
Anasema jitwikeni nitwisheni fedha zenu.
And I will take care of you.
Na nitawatendea.
Now we have these promises.
Na tuna ahadi hizi kwenye Biblia.
Why don't we live by them?
Kwa nini hatuishi kwazo?
Why do we worry?
Kwa nini tuna hofu?
Why do we despair?
Kwa nini tunakata tamaa?
Why are we sad?
Kwa nini tuna huzuni?
When we know that we have a God.
Tunapojua kwamba tuna Mungu.
Who says not only will I provide for you?
Anasema nitatoa kwa ajili yenu, nitawapa.
But I have already given my son for you.
Lakini pia nimewapa mtoto kabla ya hayo.
With that in mind,
kama hiyo ikiwa kwenye akili yetu,
we also see that the things we think we need in this world,
pia tunataka tufikie kwamba mambo yote ambayo tunahitaji katika ulimwengu huu,
when we have already been given Jesus Christ and salvation,
na kwa sababu tayari tumepewa Yesu Kristo katika wokovu,
are not as important as we think they are.
Hayana umuhimu sana kama tunafikiria na umuhimu.
You know, we come over here from America.
Tumekuja kutoka Marekani mpaka hapa.
Where we have so much stuff.
Tuna shughuli nyingi sana kule za kufanya.
I may have my phone.
Nina kana na simu yangu.
And it may be a Model 6.
Model?
Like a new model.
Nina kana na mambo mengi ya kushughulikia kupitia hiyo simu pengine.
And in America,
na kule Marekani,
when the next model comes out, the better model,
kunapokuwa na jambo la muhimu linakuja linalofuata baada ya lingine,
everybody feels like they need it.
Kila mtu anahisi kama anahitaji hilo swala.
Because it's the new thing.
Kwa sababu ni jambo jipya halijatokea.
They can't live without it.
Hawezi kukuacha liende tu hivyo.
Okay.
Amen.
But what we understand,
lakini tunachokielewa kwamba,
is it's just a thing.
Ni mambo tu haya, ni yapo tu.
Sometimes we come over here.
Mara nyingine tunakuja mpaka hapa.
And we'll be in a situation.
Na tunaweza pia katika mazingira fulani.
Where people do not have all these things.
Ambayo pengine hawana baadhi ya hivi vitu.
And yet they're still happy.
Amen.
And yet they are still happy.
Lakini bado pamoja na kukosa hivi vitu bado wana furaha.
Amen.
So is it really the thing that gives you happiness?
No. Manake kuna mambo ambayo yanatoa furaha ndani ya mtu.
Or is it something else?
Au kitu au kuna mambo mengine pia.
Or should I say is it someone else? Or should I say is it someone else?
Ni basi niseme hapo kuna mtu anayetoa hiyo furaha.
That is Jesus Christ.
Ambaye ni Yesu Kristo.
The beautiful thing about Jesus Christ.
Mambo mazuri juu ya Yesu Kristo.
Is that no matter if we are here in Mandera in Tanzania?
Haijalishi kwamba tuko Mandera hapa Tanzania.
In Alabama, United States?
Au kule Marekani Alabama?
In the middle of China?
Au kule China?
Or in the coldest areas of Russia?
Au kule Russia kule.
It is Jesus Christ the same today.
Kinachojalisha Yesu ni yeye yule leo.
Who provides us our true happiness. Our true joy. True love. And ultimately salvation. And that is forever.
Na hiyo ni ya milele yote.
Whether we are rich or poor,
haijalishi ni maskini au ni matajiri.
Whether we are sick or healthy,
au tuna wagonjwa au wazima.
Whether we are black or white,
au wengine weupe au weusi.
It is Jesus Christ the same.
Kwamba Yesu ni yeye yule.
So let us remember that.
Tusisahau hilo.
And go forward here with joy.
Na tujazwe na furaha.
Mungu kutubariki.
May God bless you.
To imbe tena.
Yes, I was so.
Yes, thank you, Father.